Baridi barafu mashala mie kwa kemkangafu yeye mnazimida mashala ameniroga choa kinabafu maisha yetu patu tunaguluriza sarafu tumeridhika
yendo hapa na mie hapa tumejaza kiba Kama cheza mona kama wani adithia
Wajidanganya Mapenzi weka kweli
Wongo weka mali
Unependa kweli Usije danganya
Chunga na mali zako Utabaki nazo Nam
Swada tamali
Mapenzi ya sasa usiringie pesa Moyo kautesa Watu anataka ile kitu inapenda Zile sama za kutesa Tesa na Aziko tena Chunga sana
Sasa hivi mpende mwenzio kupende Mpende kutende maradu Tumejaza kibaba
Ya habit
Shuma ulimenya
Kama chena mona kama wani adithia
Wajidanganya Nimapezi mweka kweli
Wongo weka mali
Unependa kweli Usije danganya
Chunga na mali zako
Ya habit
Kama chena mona kama wani adithia
Wajidanganya Mapenzi weka kweli
Wongo weka mali
Unependa kweli Usije danganya
Chunga na mali zako Utabaki nazo